Ukuhlala ekhaya ungasebenzi kuhlala kumnyama iqhamuke yokukhanyisa inkanyezi ufundile uneziqu mara still awuqhamuka umsebenzi awukhona ukontribute ugcine sokuthatha kancane umndeni ungakhali inganezi sula lezo yinyembe ezingejezi na uzoba grand one day musukulahla ithemba ujabulisa izitha mawuhluleka siyahleka mawudefa wena uyisosha kuwe ngiyakholelwa le mbusa ngayilwela ungakhohlwa ukukhuleka ngokukhuleka iminyango izovuleka nawe kumele usithembe uhambele phezulu kuzofezeka uhlale uphethe ispekthi just in case bekuvalela usipintshe kuke imbobo noma incane lana sinakuhlehlela empilo zilungisela kulele kuwe clever indlela iyanyukela but isuni kuzokwehlela babhaya bayahleka but uyahluleka but mase siqonde izinto kubheka besizonjeza
saloko mthembe
Hlale emikhukhwini ubone ngathi life imile thani ngikushayela musukuba ivila yiba busy hlala uzama njengerodo baba uzoza uthola ucheese kuze uphume kule mgodi kuzomele wakhide busy kumele ugade impisi ugadisise kumele ukhule please uzazi ufunani qina dolo siyalixosha losizi ntwana take it easy kusazolunga singapheli ispirit nokusithemba kubalulekile unganaki abantu bathini landela inhliziyo thinta imali igcwale emakhikhini mina ngazi umama sibalo besebenza emakhishini afunda isingane yaqeda isikole manje sevasithi kahle kahle ngizama ukukutshela le mpilo isangashintsha le mpilo ibone emaphupheni wangikhulela usangayiphila gijima uyngqongqoza unqobe ngomthandazo zonke izitha lobo umzima besikhashane unkulunkulu usakuvivinya lezi vunguvungu uzodlula masinya wena qinzi
saloko mthembe ngomdani.